amatzambi.com. Super vibes.
Kufuna mfanani zingati zoto pesa ngatu imeno pressure ndachora kantengo suma suma no makeup wapungula naona marua ndakuma asiri asiri no makeup wapungula naona marua ndakuma nusiri asiri Iwara konza oh konza oh konza Iwara chedwa oh chedwa oh chedwa Iwara konza oh konza oh konza Iwara umba oh umba oh umba chedwa 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 umba umba oh umba oh umba See auntie you so perfect daddy you so perfect my looks Azaza, azaza, oh azaza No makeup, makeup Wapungula, naona marua Ndakuma, asiri, asiri No makeup, makeup Wapungula, naona marua Ndakuma, nusiri, asiri Iwara konza, oh konza, oh konza Iwara chedwa, oh chedwa, oh chedwa Iwara konza o, konza o, konza Iwara umba o, umba o, umba Chedwa, 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 chedwa umba Chedwa, 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 umba, chedwa umba Chedwa, maluks, azaza, azaza o, azaza, yeah
www.amatzambiwe.com